겨우 대로수가 얼마일 수
on zer yutke le nokku egube to falaje dende commune jodo berre bamako sukabe na gondi fitude tateji di fuf ko badde ugnyaran sukabe goni ton ka jangobe be kay kewa sanne edo sukabe na jogi dum tellaaji bilidi e cellal e nyamdu dum ko holti hamma jallo horejo egube falaje be
ko nyaago to mi alla newna na yimbe jamwarte leedi ndi bibbe mali fu tampi simo tampa wala li mali fe joni ka yimbe ngada ko hani wadde de samali hawra fu na hani wadde de sabu leendi tampi sanne bi malin kedo woni fu wala mo tampa wana mo hilna nge wana fu na wala fu mo tampiri ndi hewtaydu yimbe mayi nyamdu timmi
jallo holti wiide ebe bemmadi sanne kabaru cellal be do sukabe be buru fu o do wattu ndungu imadraji onze ngaji e gouvernement o itawde fu mo darda pabotobe fo hande wattande be hakillo
yimbeje be yummeke nokkuji mumbe fa dabere fu wala kasi tampidi tam wodi joni ka leydi an haba yimbe an kaba e hore mumben a dun ko ana nawi sannede ko nyaago to min jeewe yalla no jambati te leendi alla newna yimbe jam mo hem fu hota do jeya alla faabo en faabo alislam gid alla kala salli ala muhammad
beedade lamorde leedi malindi nokkuji kewdi goddi ngontun do egube ngoni ana e majji sebugu le lamu segu nokkuji egube hewbe ngoni ton sukabe hewbe na kinni jandi mabbe sabi on jingaaji kanya gullirra leedi ndi fumani da yirewere kar dum fufu tawede sarawbe na jeli faabaaji goddi
ko yaa ngadde mo no tax dobe kalaanka
be ko ji suka amen won jangobe lekkol segu fa tiagal mu be uditi lekkoy dudoy ga amen ga ti dallo ko woni sukabe amen handen woni rafi nyamdu rafi kadle e rafi padi ko ndardam mi be développement social be ngadna min hakkille be papa min fa hande bangal kulley de min kasindine muy en
halbi amilla nyini mo ko fe ko do faratimna jak
imma draji amé tawde fuf kambe kalfnabe kabaru e gubbe bamako e badan mudun jabal fi sefade
yow tere sudabe mal fu wonno.